yalina amanyi yenze liyo naila nsoja lwali lunaku lwa mukaga ng'obumanyi lwetutera okuyimba nagenda okuyimba jenasanga ono mwana yanimbya amaso yannemya okuyimba wenatandika okuyimba yali anyize namwenya awo nange ne mwesunga ate we waiza kabanga yali amwenya natandika okukaba andowooza esanyuli mukabya wenamala weto ne mulumba njagala mmanye wajasangwa yansibula ngandowooza nadda yagenda teyadda wandimulidde amazima takukogenze togenda kudda wandiyanjudde amazima nesikwesunga ate nonswaza boto wandimulidde amazima takukogenda togenda kudda wandiyanjudde amazima nesikwesunga ate nonswaza boto kisategera nti oba yali yampimyepimye nga nyimba kisamanyera yandimalima nga nimbya amaaso agalabika obulungi lwaki namulaba alisoka ayogera mpola ogamba talimba yali mweru mukala atukulira ddala ngalangize njagala nasomerawo tyana weitanze ne mugamba leeta yagenda okuleeta ngagenze teyaka wandimulidde amazima takukogenze togenda kudda wandiyanjudde amazima nesikwesunga ate nonswaza boto wandimulidde amazima ntyakukugenda togenda kudda wandiyanjudde amazima nesikwesunga ate nonswaza boto singa naline namba nenkukubirako ndabe gyosangwa wabula olina entima ebigambo byambula newandekanzeka nga mfa kale kyanuma obuzibu waumwenyeza mbiroto lwaki weisoto ne mukiroto waganira okuzimira sentasa yensekinza wandimulidde amazima takukogenze togenda kudda wandiyanjudde amazima nesikwesunga ate nonswaza boto wandimulidde amazima takukugenda togenda kudda wandiyanjudde amazima nesikwesunga ate nonswaza boto wandimulidde amazima takukugenze togenda kudda wandiyanjudde amazima nesikwesunga ate nonswaza boto wandimulidde amazima takukugenda togenda kudda wandiyanjudde amazima nesikwesunga ate nonswaza boto.